some more music. We've been playing all vinyl today. Let's keep that up. Let's hear something from Gwashin Timbo from his LP called, I keep putting these sleeves out of my own reach here, called Boyo Osala and Guy Nini. We're going to hear a track off of this one called Bolingo Posse. And then we'll hear some Prince Yulu Mabiala and La Kamikaze Loninjisa.
Mokole konginda na koyeba, mokolo na koyeba kombo ya manda, na kotuna emotuna oyo, mabe ya kosala kangai, oyo ya koyibela kangai mobalio. Moko eko zonke la ye, ako seka to akolela, ae bisangai. Lola mako kabola mama pasi mige, ebongo langa fason ya ko vivre. Na koma loko la likolo ezanga mapata, oh, estetika nzote silangai.
Banda, banda, yona mobali langai. Tongue mon baba ebi keba
moko e konginda na koyeba moko na koyeba kombo ya mbanda na kotuna emotuna oyo mabe ya kosala kangai oyo ya koyibela kangai mobalio moko e kozongela ye akoseka to akolela Aye bisangai Lola mwa koka bola mama pasi mige E bongo langa fason ya ko vivre Na koma loko la likolo e zanga mapata Oh, estetika nzote zilanga Babo mimbise, papesa kanga lokumu yeba
Ona zali nangai, mwana ya somiye Papa pena mama, abotanga na boboto Banda salankete po oyeba, mama Banda salankete po oyeba, chérie Banda salankete po oyeba, akite a la fin Banda salankete po oyeba, mama
Moto nangai, okoko kate mbanda
Nakufa
Lopoto nangai, nina batika kango nesanga Babo mimbise, papesa kanga lokumu yeba
Ola zali nangai, mwana ya somiye
Sawa
Papa pena mama, abotanga na boboto Banda salankete po oyeba, mama
Mimwashe
Banda salankete po oyeba, chérie Banda salankete po oyeba, akite a fe Banda salankete po oyeba, yo yo
Moto nangai, okoko kate mbanda
Nakufa
Moto nangai, nina bateka kanga nesanga Babo mimbise, papesa kanga lokumu yeba
Ona zali nangai, mwana ya somiye Libana pona bison, ezali sanse ya fami Banda salankete po oyeba, mama Banda salankete po oyeba, chérie Banda salankete po oyeba, akite a la fe Banda salankete po oyeba, yo yo
Moto nangai, okoko kate banda
Nakufa
Lopuso nangai, nina bateka kanga nesanga Babo mimbise, papesa kanga lokumu yeba
Ona zali nangai, mwana ya somiye Papa pena mama, abotanga na boboto Banda salankete po oyeba, mama Banda salankete po oyeba, chérie Banda salankete po oyeba,
akite a la fe
Banda salankete po oyeba, yo yo
Moto nangai, okoko kate mbanda
Nakufa
Lopuso nangai, nina batika kanko nesanga
babo mimbise bapesa kanga lokumu yeba
ona sali nangai mwana ya somiye papa pena mama abotanga na boboto banda sala nkete po oyeba chéri banda sala nkete po oyeba yo 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 banda sala nkete po oyeba
akite a la fer
banda sala nkete po oyeba
Moto nangai, okoko kate banda
Nakufa
Koso nangani na batika kangone sanga Babo mimise, bapesa kanga lokumu yeba
Ona zali nangai, mwana ya samiye Dibana pona biso, ezali siyanse ya fami
Aye.
Banda sala nkete po oyeba, chéri Banda sala nkete po oyeba, mama Banda salankete po oyeba
akitu ya la fe
Banda salankete po oyeba yo yo
Moto nangai okoko kate banda
Nakufa
Lokoso nangani na batika kangone sanga Babo mimbise bapesa kanga lokumu yeba
Oye 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 oye
Wash chéri tomeseni babitude lofundo yeye obandeko bobo bageste kotingo na bolingo bobo ala na ebandeli ya libala namorezalaki na basusi tokende sinema senga na ye tokende moziki senga na ye soki abimi atiki mokanda epai ya kei
Comparaison à tango to bandaka, dimoko la lelo yo, mama mune, ma souvenir ya bolingo, ele ki mote a bolingo, anya, o kandenge to zalaka kolobana, o koboyanga,
eh, na kuyu koboya yo te chéri, koutou na kozala wa yo wa libela, ata ba famille na raba lovi, et tel koutou a tangate, o yebi, na lingi yo to, yo pe le velanga kolinga kangai.
ebimisa kanyo sote oko kufana sekele na motema eloko yo souffrance pasi ya bolingo eloko yo kolinga o mama resulta nango malade estomac resulta nango malade attention suka nango
Kokene mosika te mama enemi na ngai akala kaka ye ye bongini saye si le fait mama bate la mwana na yo ah kino lebo Fait maman l'angoye. Soki na jili kambo, okene mosika te mama, ene minanga ya kala, kaka ye, ye botinga maye. Soki na jili pasi, okene mosika te mama, ene minanga ya kala, kaka ye, ye bongini sa ye. Kambo e kolukando kieye Mama fungola miso Mato ya makundu Mato ni moka simanga na loboko ye Maninga ya mokili Balinga temo ninga suwa Baluka seba bebisa Mwana ya moto kieseo Boma ba mama be Tika ngala bimisa Tango ya likambo e kolukando kieye Mama fungola miso Mato ya makundu Matoni mboka simanga na loboko ye Maninga ya mokili Malinga te moninga suwa Maluka seba bebisa mwana ya moto ye Changamuka, 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 changamuka Biki papa bimisa he Mama fungola miso, bato ya makundu, bato ni mboka simanga na loboko ye. Maninga ya mokili, malinga te moninga suwa, maluka seba bebisa mwana ya moto kino. Bomba bomba mabe, tikangana pimisa, tango ya likambo eko lukando keye. Bomba bomba mabe. Kangara bimisa ye
Changamuga. Bima, 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 Bima.
Yeah.
Kiesi Diambu from the album Franco presents Kiesi Diambu. Pesa Yembote. We heard the song off of that one called Silefe. And before that, we heard from Franco himself, along with a Tupusson OK Jazz from the LP Tre Impoli. We heard the song called Temps Mort. And before that, Le Prince Yulu Mabiala, along with his group Le Kamikaze Luninjisa, from his fifth anniversary album that came out in 1986. We heard the song called Angna. And we started off the set with Ngwashi Ntimbo for the song called Bolingo Posse. Support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. Ticket information and the Maudlin Center's complete schedule of events can be found at maudlin.richmond.edu. And our track list is at www.wrir.org. Tell your friends that they can listen. You want a good job? Well, that requires finishing your education and getting the right certifications. At Job Corps, you can do just that. Job Corps is a career training program for low-income 16 to 24-year-olds that offers a chance to finish your education, train with experienced instructors, gain hands-on experience, and start in a real career, all at no cost to you. To learn more about Job Corps, you can call 804-340-5540 or visit recruiting.jobcorps.gov. All right, let's go some more music. Let's hear from the Clan Langa Langa along with Yenga Yenga Jr. from the LP called Ai Ai on the Sidhu Productions label. Here we're going to hear a song called Amour Malady Unique.
Na kangami na motambo Nga marindo iya bato Koto iya bato L'amour maladie unique,
Oh, Hugo,
accueillant. Sokina yezoba baninga boka mwate.
tinga somba ba champagne tomela o tonto ici a rose nous de fleurs et rose o madou mon mari est capable o madou mon mari est capable maman solo na nia tia ti teme a tomora mon sapi coli me piki moni ma ni bo salo pango
solo na dimi obengani ngai lokola nzinzi na litoi o na sengi melesie
bango balingi nini na somba soza kome po banima bango balingi nini na somba sese izete po banima Ponga na zanga mbongo Ozwa mobali mosusu oyo ya mosolo Okati se bolingo Mbala moko esalinga emosyon Mbongo to ya kokuta yango To kotika yango Mama salabiaku Tango to bandaki Temwe azala kitele loyo ni mabango
Bengani ngai na miso abato Ola kisinga imbanda na miso abato Potangeni ngai kombo ya mbanda mama Mbanda lekinga na mosolo Bengani ngai lokola nzinzi Na litoi ho na sengi menesi
Bango balingi nini Na somba soza kome mpo banima Bango balingi nini Somba sese izede po banima
Mamba inga Nasalio nini Mama Soki nasala ki mape Ebonga ki olimbi sanga Mapinga na sali na monite polelo yo tokabona Bona nisi maloba ya maninga na yo boyanza ya Otangelinga ikombo ya mbanda na miso abato emotion Otindi baleki
Thanks for listening to Ambiance Congo today. We're listening to Nzaya Nzadio, the title cut from the album Kimona Meso. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence at 5.
Soki na baby, bona mona mwasi oyo, salabiako. Babu yaka, moninga, natangwa pasite, eh mama.
Ata nanzela, toko tunana, mama. Ata nanzela, toko kutana. Souhaite bonne chance, n'abandonne pas la sika, maman. Atananzela, toko tunana, maman. Atananzela, toko kutana, maman. Na souhaite bonne chance, n'abandonne pas la sika. Souhaite bonne chance Nambanda na gaya sika mama
Thank you. yeah.